Welcome to Club Capital, the only club where you don't need to spend anything.
cheza hata kama tuna pesa. Ngoma zalia na mimi nataka kucheza. Kucha kutwa nishazoea kesha. Sakata rumba, achilia presha. Hatujui kama tutaonana tena.
DJ Schwaz, Mambo Bad.
Down.
Mixmaster DJ Schwarz.
Brother, let me know. The question to me, take me in a quote. Kua beba, I'm a stingo. That's my stingo. Look, you wanna for me, don't get brother, let me know. Location to me, take me in a quote. Kua beba, I'm a stingo. That's my stingo. Hey, classic, come a oli joke. Mali swafi kiri wafi shop. Hini kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki odijo. After us you piga party after party stop. Akiwa front kama hadis wambia back it up. Piga shot ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimajin dosi blanky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwakia wezi turn it off. CEO Nairobi City chief wa Mastingo.
Ati we cop a chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah, Mastingo, yeah, Mastingo. Watch a maswali, he Nairobi, this my lingo. Ati we cop a chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah, Mastingo, yeah, Mastingo. Watch a maswali, he Nairobi, this my lingo.
DJ Schwaz, Mambo Bad.
You know I be with Mandem. Me na kanga chini cause these homies do not stand them. Let's get lit, let's get rich, let's just make it happen. We hit licks with no tricks, but it's just like magic. Fire just like Chico, mom used to beat me with them. We cook. We rain like El Nino, yeah. We score just like free throw. Till I die, my stingo. Me ni conform with heroes. You let them, she single. Think she know my lingo, yeah. Still I need my peace, yeah. Pose for me a tease, yeah. 254 with G's, yeah. Put Kenya on my sleeve. Copper chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah, Mastingo, yeah, Mastingo. Watch out, Maswali, he Nairobi, that's my lingo. I think we copper chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just Mastingo, yeah, Mastingo, yeah, Mastingo. Watch out, Maswali.
She's so insecure. Don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me. And she find another guy who make her happier than I. You need give her magic, mini cheese, mini stalker, na kuhala. When you're naked, I see angels, and I hope. Insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure.
I'm so insecure. Musomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Who and I swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah. Before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
And your body is a movie, and I hope you feel the same. Chini ya maji, sini machizi, tuchunguzana, kipolisi.
DJ Schwaz, Mambo Bad.
You're insecure. I'm insecure. You're insecure.
Schwaz, Mambo Bad.
Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, tajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, tajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki. Ni katikati ya Januari, kulo kasirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki. Ni katikati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo Apani mbwe mbwe, na ukileta ngori ngumi pweze. Apani mbwe mbwe, apani mbwe. Kweta mbili mbili, apani mbwe mbwe. Wawili wawili, leo ni mbwe mbwe. Aroro na biene meni mbwe mbwe. Apani mbwe mbwe. Piga kazi ye, kulima sitagui jembe. Mzigo wangu wajani bebe. Jipange ama tukupange. Wacha kitu shetani ya hepe. Si alijileta mwenyewe. Apa ni shangwe tuna mbwe mbwe. Apa ni mbwe mbwe.
pages empty. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story ingeenda.
Tulichoanza kuja tumalize. Kinachokwaza baby ziandike. Punguza drama baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa minko sawa. Kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Shukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Ile visa na visa.
Mini psycho, bado mupiganga simu yako. Nili delete tingi namba yako. Lakini naikumbukanga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunagombana. Lini tutaelewana?
Tulichoanza kuja tumalize. Kinachokwaza baby ziandike. Punguza drama baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa minko sawa. Kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Ile visa na visa.
Yeah. inspiration.
Suda.
Love, 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 love. Yeah. Nimepatikana na huku ugonjwa wa mapenzi.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Nakulishwa my good times na masensi. Mapenzi. Siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage, happy ending. But this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through, we make a scene. Cinema hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a daily. Girl I need your medicine. Your medicine, your medicine. On love, love. Soul generation. Love, 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 love. Love, 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 love. Kona fever, akini na shiva. Yeah. I need a healer, come be my dealer. Oh yeah, yeah, I'm under pressure, be my stress reliever. Love, love, nikitu my location, jail to deliver. Niko ICU, can I see you? I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, you'll find us. Is the only answer. Girl, I need your medicine. Niki kuona, mama nimepona. Come through, we make a scene. Ni cinema, hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a daily. Girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Imetetemeka ya kutosha kujoni kumbatie. Imejaribu kahawa, nikajaribu gage. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujipambe. Ningependa kukuona leo tujibambe. Ulo, ulo.
Natamani lako joto, oh, oh, natamani maso.
Natamani maso.
Nimetetemeka ya kutosha, njoo nikumbatie. Nimejaribu blanketi, moto kwenye fireplace. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za doctor, ama whiskey. Je, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Je, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe,
tuji tujibambe, tuji tujibambe.
Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe. Oh Lord,
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Nikki
Nilikazana na shule, nilikazanga mashule, sikafungi. Saina tana ndani ya club, hata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa pasa dansa, mini mutu tuma tuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni stawa move. Wili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wiki.
Jamele baledi na glass ya shopping for the girl de.
Kite kale kima miaki dance for the man de. Makele mechezi non after club ni magare.
Ni katikevi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so
Magal dem, wanda maliza demand dem. Sijali parent, washani malizia mshande. Jumande, tumande, niweke clan dem. Tofoti kwa budget, plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juhau magal dem wako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kama mtaalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Bade badae na kafuka kakarau.
I want this girl to come and dance with me.
Nokisota ujue hiyo ni karma. Nokirogwa nilienda kwa mganga. Nokikufa nitakuja yo matanga. Nikuteme, taxi ni ajaba.
Nime check story zako, it must be nice. Uko na mashoga wako unajinize. Nili kuwa ready to make my sacrifice. Lakini usha move on baby, it must be nice. Ooh, it must be nice. Ooh, it must be nice. Nili kuwa ready to make my sacrifice. Lakini usha move on baby, it must be nice. Si watu huwachana kawaida ya mapenzi ya mavijana kawaida ya mapenzi ya wasichana kawaida ya ma si watu huwachana kawaida ya mapenzi ya mavijana kawaida ya mapenzi ya wasichana kawaida ya ma.
All in all, he love will kwa comical. Hakuna theory, kila time ni practical. Nikajipata na FaceTime na pasta. Ndani ya Mazda na demu wa jana. Can we stay? Ambare. Divorce party yetu performance ni omale. Must be nice, kulose virginity twice. Must be nice, body count eko kwa dice.
Nime check history zako, it must be nice. Uko na mashoga wako, unajinize. Nili kuwa ready to make my sacrifice. Like in you shall move on baby, it must be nice.
Downtown now we
go.
Downtown now we go.
Let's take it back to the stars.
DJ Schwaz, Mumbo Bad.
It's written in the stars. Finit and Itika. Na nita timiza. No matter where you
make me wanna fall for all that. Good boy, make a good gal go back.
There's no motion.
like slow motion. You got me drowning in your ocean. Kiss me sweet with your love potion. Oh na na.
Come with me if you wanna go downtown. If you wanna roll with me, if you wanna go right now. Feeling your energy and I'm falling, falling. So just come over me. And if you want, come follow me. Come follow me now we go.
Downtown now we go. And if you wanna go downtown now we go. And if you wanna go downtown now we go. And if you're gonna go one time now we go.
Nilidhani weni babi, vile ulianza verse na kilami. Sai umesip sip, katei kameshika. Ukaanza tuma odi, dance, sunda simu kuwa jegi. Mabinji, wapora day na divati. Miniko busy na kucheki, hips na milegi. Your star, inanimaliza.
How you talk that, talk that? How you make me feel like yes, please don't stop. How you make me wanna fall for all that? Good boy, okay, make okay, a good okay. Dog go back.
Oh na na.
Come with me if you wanna go downtown. If you wanna roll with me, if you wanna go right now. Feeling your energy and I'm falling, falling. So just come over me. And if you want, come follow me. Come follow me now, go.
And if you're really down with the beat now, come again, come do again. Won't you show me how you move, how you get down? Come again, come do again. I said you represent for my East now. Come again, come do again. And if you didn't know, let you know now. Come again, come do again.
Are you coming home bed to ride with me? Is your love so strong to die for me?
Wait, hold on. All right, pull it up.
Capital Mixmaster DJ Schwaz. DJ Schwaz, Mambo Bad.
Okay.
Adiós.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see?
Baby, inagal toto mama shiri. Halungin mane mama o.
My baby, no
nakupenda mana mama.
Sudibiri kona mama.
Yambo.
Mingile kona wewe.
Yambo. Yambo mama. Yambo.
Ningine maiga.
Yambo. Yambo mama. Nakupenda mana mama.
I had to do this for the fans' sake. I don't get it on this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition
DJ
like
Schwartz.
Pancakes.
Mambo bad.
My champ is. When I'm razi best zako ni masansi. When he Bobby wezi bishana na janjis. In fact, I blow my talking to us a lunches.
You hella done what you think, it's up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo tusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply to us a changle. Chukwa isi tisindio champis.
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 Nah, bro, you ain't no champes. Champes, champes, you cannot be champes.
Nah, push your sin to my champes. Champes, champes, this sin to my champes.
Hell nah, you ain't no champes. Champes, champes.
Na champes, utaingiwa punches. Zako screen saver, bis zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champes. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't to make it and make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champes. What you mean I ain't no champion? Nah, brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both of only champion.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you are champion, put your man, let's go.
Champions,
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 champions. This into my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
I'm a studio champions,
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 champions. This into my champions.
Yes sir, we be the champions, champions, champions.
Niko wera prr prr na cheki meso weji. Na pidi marash pish pish na seti fiti ya jing. Na cheki msupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya natesa kitera ship namba nane kibera.
Ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Two, cheza chini chini. Two, pa, leta mbili mbili. Ni, na, mademo wili wili. Nana na ganji na ni washaka pili pili. Who, da, amedunga mini. Who, da, cheki hiyo muli. Mwambesi bongi lukengi na kasi kiswahili. Nana na miti neza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Miupenda, wa super gongi na madiva. Miupenda, nikiwa nyanya nimeiva. Miupenda, nikiwa whiskey uko river. Miupenda, chafua shingo na masilva. Wopenda, kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi, kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilia mchele wa nazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina achi enjoy. Na tuwe ni kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanuthu hapo downtown.
Kanuthu, kanuthu.
judge lakini sijali tu nenda kunyandua mali safi
ooh ah cheza chini chini ooh ah cheza chini chini it's a monday but I'm on a friday vibe tuesday but I'm on a friday vibe ooh ah cheza chini chini ooh ah cheza chini chini wednesday but I'm on a friday vibe it's a thursday but I'm on a friday
wanasema tumependana hadi tukafanana utamu wa mahaba baby wewe ndiye
capital mixmaster DJ Schwartz
oh, tunafanana kufa kuzikana penzi lako ndio nanga ndo maana nimekwama oh yeah
was mambo bad
check if I'm like come na mezubana na check ya super mambaru imekam nimeja super mambaru imekam nimeja super mambaru imekam nimeja check if I'm like come na mezubana na check ya super mambaru imekam nimeja super mambaru imekam nimeja super mambaru imekam
na kinini kidududu kam na kinini kibukudu kam na kinini ki
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Check if I me come na mezubana na check ya di super ya mambaru me come na meja super ya mambaru me come na meja super ya mambaru me come na meja check if I me come na mezubana na check ya di super ya mambaru me come na meja super ya mambaru me come na meja super ya mambaru me
come na kinini come na kinini kibukudu come na kinini ki ani kam na kinini kidududu kam na kinini kibukudu kam na kinini kish ki na imeja kibukudu kudu my guy his toy siwa urush na mina ji enjoy tulio boom rush HK ya Michael Brooklyn na Missy Boy sina jongo sina form sina cheddar bila mbesha still machaji walichuna ngeusi una mattress kwako sema form munga mjinga niko zone Boss coffee magiza niko biz shwadi ting alikujia magizgiz I'm sorry ili dim I'm sorry ili medim I'm sorry ili dim I'm sorry ili medim I'm sorry
kidheri na kam na mambaru wa mekrom zaidi ya mzinga na zile vitu wrong munga saboy ya pachom na mepong digitali jabakalishi kisha na dosh maisha posh na maombre wa palen kana nkoch taksi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za makuoch idhani mbaya lola mbota lola watch yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach nzime waka zime liet zime mwoch mbare aga deshe atunaka sheshe maybe tukudiokore na tukufanya gepeshen boom boom yeah 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 boom cheki fala mekam na mezuba na na cheki yeti super ya mambaru imekam na imeja super ya mambaru imekam na imeja super ya mambaru imekam na imeja cheki fala mekam na mezuba na na cheki yeti super ya mambaru imekam na imeja super ya mambaru imekam na imeja super ya mambaru imekam na imeja kam na kinini kipukuduku kam na kinini ki Ali kam na kinini kipukuduku kam na kinini ki
Zeo mshika za ki white boy akiwa madu ya riomo na koktoy Icho kidiu raisi kufanye winge kwa soil bro Na kidiu ragudungwa na rock boy Boy, atuitishi ruhusa kuguza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa Shock deli tunakam kuchunguza Umbwa Tinka umekam kutunyuria Finger imekwama kwa trigger unabuya Sikam ukiwa steam ka utaki kupanguzwa yeah. Ni genje njegi walikam kuwa well. Duma
Alikam na kidudu tum tum Kama hawamini uneza kugulum Saizo chaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwanu unexpect ni fathia kiku bless ni mapupu Bitch nigga mo
Fala me cam na me subana na cheque de super ya mambaru me cam na meja super ya mambaru me cam na meja super ya mambaru me cam na meja cheque fala me cam na me subana na cheque de super ya mambaru me cam na meja super ya mambaru me cam na meja
DJ Schwartz super ya mambaru me
cam na cam na kinini kibuku duku cam na kinini ki
Sisi chupa rada, naipeleka hivi na hivo Kabaya Sisi chupa rada, naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple, hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo, naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi Nina vitu mbili na dai tuongele Tangu bei pande sijali gathe Nina shida zangu usiniongeze Pambana tukivyako aki niondoke Dishi sio yako ushanza amen Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan Tukibai mambuwa clean na surua ya ten Zahini nyama kilo imekwa kaye Wizi miu pita nao
Hivi na hivo
Chini kienda hivi
Nazima irudi hivo
Figa coca cola
Na mebeba zito
Katoto karembo Chizi tuparada Naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple Hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi Alikuseti Akistesi Nilikukanya kupendana na mathegi Ikiwa tamu sana jua mko wengi My sweet nothing
Aki you drive me crazy
Hivi na hivo ndio ulibebwa baby Chez wa bano, cracky no pay Kiburi hukuja ukidai wa deni Samocha mindio headline kwa teli Na ukiulizia watasema Manzi wa Nairobi ameweza Cheza na Mpesa Fuliza wanajua mini member Spirit of a nation ikitulistu kwa keja Simi upita nao
Hivi na hivo
Chini kienda hivi
Nazima irudi hivo
Coca-Cola Katoto karembo Chizi tuparada Naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple Hivi na hivo Kuwa kunywa bila maringo Naipeleka hivi na hivo
Hivi na hivo
Hivi na hivo
vijana na wa baba wananitaka kwa shiri. Glass imepanda suzi na lipa kafiri. Nafanya hawa nani wanakosa kusingizi. Freeze, ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Kachoma ka weekendi tukisha sukuma wiki. Manoti mashilingi kaginimbi na siringi. Noma sana puliza firimbi. Kachumbari haipashwi moto, haitaki joto. Squeezy tunalivi vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama popo. Haipashwi moto, haitaki joto. Squeezy tunalivi vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama basho. Check imebalance. Check aja bounce imebalance. Loni kama nita lose manas. Kata maji mpaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una 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 lose balance. Kabizi ya biz niko busy. Box yako mimi kuingia never easy. Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi. Chunga glass wanaweza seti vitu zinaweza fanya feel dizzy. Back to the mood. Leo nina mpango ya kumarinate a dude. Fanya tabia mbaya mimi nafanya feel good. Femi fanya somebody sana feel cool. Cool, cool like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Like a cucumber na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Shon check imebalance. Check aja bounce imebalance. Loni kama nita lose manas. Kata maji mpaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance. Lose balance. Fanya kama una lose balance.
Nataka ni kucheki from every angle. Nikunje kichwa hadi nivunje shingo.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
There's something about you.
There's something about you.
Nilikupenda tangu kitambo. Njoo ni show kama bado uko single. There's something about you.
There's something about you.
Napenda navyo dance, napenda navyo flex.
DJ Schwartz.